Hata kuwe kuna shida, Bwana Yesu ameshinda. Hata mambo yawe magumu, Bwana Yesu ameshinda. Hali yako iwe mbaya, Bwana Yesu ameshinda. Tembea kwenye mwanga, anapenda, anawaza, anajali.
Yeah, tunawakilisha Kristo, Mose na Bu, RK.
Yeah, rombi nyingine hii.
Labda we una walk kwenye rough road, life rag and it feels so odd. Mina kamuku show kuna God, kwa hivyo usi give up, don't get bored. Life ni no maskiza bro, leo huna do, uze chapo na ndondo. Usione kama Mungu hawezi, aweza kuokoa walevi na wezi. Simba wa Yuda na leta mwangaza katika hali za giza. Sikiza, tembea kwenye mwanga na wewe utashinda bila shida. Yeah.
Hata kuwe kuna shida, Bwana Yesu ameshinda. Hata mambo yawe magumu, Bwana Yesu ameshinda. Hali yako iwe mbaya, Bwana Yesu ameshinda. Tembea kwenye mwanga,
yes.
Anapenda,
yes.
Anawaza,
oh, yes.
Anajali.
Mr. Boo, umepitia mambo magumu, watu wamekusengenya, wamekudharau. Yes, ndia zako zimefika mwisho, hadi umeshindwa, Mola amekusahau. Yes, anajua nini wapitia. Yes, anaona mbona unalia. Yes, kilio chako kimemfikia, akushughulikia, akufikiria. I took you from nothing to something, so my son, my daughter, give me your patience. I took you from nothing to something, so my daughter, my son, give me your patience. Yeah.
Hata uwe kuna shida, Bwana Yesu.
Bwana Yesu ameshinda.
Move looking for the beauty. It's a calamity in the city. We are sure we are moved on Christianity. Never waste your time in the world, it's vanity. Jesus is the way leading to eternity. Together we are all, forever we are tall. And the devil we are kick and we mock and we tough.